amandla nobukhosi engingqini kungokwakho mzwezi kuze kube phakade
amen
kuyomsiza lokho kuyabasiza nabanye noma nje kujabula lonke izojabula wonke umhlaba masegisi thutha sethu bayejabula abantu umazudlala mzwezi kuthiwa leto wayinikwa mfana wayinikwa kuna ngonyezi unani fokakhosi umgijima ufakantombela nte gijima yebe yamgijima liyeza uma kancane nje fana komzwazi ey'gwilini besithinta ufokwangobeza niphume nimephe kwamashe amakhulu nibatshele ukuthi usephinde wabuya futhi umuntu kazezi umuntu yenziwa unkulunkulu wethu banyakaza wonke ukwazulunatali banyakaza bonke abantu bama ngenyawo bani ubuka mthwezi banyakaza uprovincial chairperson usihlalo wethu lapha kwiprovinsi yakwazulunatali umr t ufokantuta ajabula umaloyale nenkanda ayifakazi umaqawu ufokwamajosi afakaza udr life ufokakhumana afakaza ushaka umnandi wetshitshi ufokakhuma ayifakazi umabhodika ufokamsweleleni mtubai afakaza udlala mfuzi ufokange uthabise ufokakhumana sasho namanje ngisathi ndimqabaqaba okaqabule vinika ndicela uqoqaqe qaqene eqhokela ngoqoqo nomqondisi uqaleni uqaqanjele qa kuvala apha emqolo qaqaqale ngomgcibelo uqaqanjele qa kuvala apha emqolo emini maqaqa ugciba kwamungqosha nkomo nkomo uholantwana okubosha wakhamisa kangaka nje mngane amuyigcine eninithi ye wena ngisho kuyo impela waqala ezomunye musa ukugqula inyathi wagqula inyathi ngisho kuwe uyakhamisa ngabe uyafika wethu ofika ngibona.